Haraka haina baraka, twendeni tu pole pole, tieni kwa moyo mmoja sadaka au tone tone. Suni tutabaini yupi ni papa, yupi ni chaza na yupi ni kasa, yupi chuchunge au kole kole. Siasa biashara, mgeni aje mwenyeji akome, mtawala ameacha ardhi ya Masai pokonywe, mzao anaishi kama mkimbizi, vipi apone walowezi? Tuachieni nchi yetu, tueni makomwe. Mtu kwa wathaminiki, mwekezaji mzalendo atambuliki, anachobiliki pia ni magendo. Masoko anachomwa, kumbe kuuza bima ndio malengo. Watu wa media midomo imeshonwa, hawana neno. 1.6 billion ni vyela tu vya mboga, GNC hawaelewi hizo sera zimedoda. Watu wamezinduka, hii era kumenoga, hawaogopi kufa nini jela, umerogwa. Wasanii machawa mnajenga matabaka, mjui people's power. Nepal au Madagascar au Morocco, kwa kina Hakimi ama Nairobi, mkijifanya tu mmekatwa ndimi, nchi wanaiodhi. Tunaishika tumewekwa bondi, kasoma zombi. Acha nikae kimya, msanii mwenyewe mondi, simuoni mwokozi na viongozi wote wamemponji. Nuru haichomozi, mwaga machozi juu ya sinagogi. Vijueni unasema watu kama una business ya kumind, hata unasahau mafanikio ni mlima mrefu wa kuclimb. Nilojaa vita ya manini, mana nipo tu na grind, na price daily inapanda kitu seldom to find. Fanya harakati na woga, nimeacha wengi tu behind. Muda una fast forward na tuwezi ku rewind. Sina uchoyo wa maarifa na ninapenda kuwa remind. Mwambieni mama nikifa nitakuwa pema, I'll be fine. Siku zote perfection ukam na mistakes, kuvunja sheria sometimes ni kama ku misplace. Kuweka viatu kwa fridge au barafu kwa briefcase, au kusnitch na unajua una deal na deep state. Life ni quick race, unaweza usifike kwa finish line. Go for yours, I'm getting mine, just a piece of big cake. Kweli karma is a bitch, now you eat fake. Utachezea za uso, urudi kwenu na pink face. Unapataje ile pela usingizi, utumike kutwa nzima, uingize na usikivi mahitaji ya familia. Udaga bamia, soko limechoma, mjasiriamali hapa nalia. Jinamizi la usiku linanitokea mchana, naamka sina kitu, na ndotoni nilipokea mkwanja. Riziki huja na fitna, tekea kaa kijanja, kabla kitumbua chako hawajakiwekea mchanga.
Unawajibu kuzikiri maneno na Mungu mtu